possums.
Yeah, 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 yeah. Put the music on this one. Ah, ah, ah.
It is Black on the beat.
Wala sijui vinili kukosea, waka kujaza upepo ghafla ukapotea. Hata sielewi kivipi utajitetea. Sunapata gara kuona na nyenyekea. Sina taa, mwenzako wananicheka. Yani mpaka darako kazi zina na bed kwenye mikeka. Nikitafuta kipato, moyo kipima na umi. So kama na kupima nani, no mana mimi na ngangani. Ara kuniona nani, unavyo goma navyo fosu naumiza mambo mbaya. Umeniweza swezi toka nikose mambo mbaya. Hold my hands, nakupa mikono ishike. Hold my hands, yani nikufanye we mke. Hold my hands, hold my
kupige zeze. Ufundi wa mapenzi nyongeze. Oh, ama nikutekeze. Mwaza kweta kulala silali. Usiku ni mawazo dali. Umeni lambisha asali. Hold my head.
Kupima na umi. Toka mana kupima na ni. Domana mimi na ngangani. Haraku niona nali. Unavyo goma navyo fosyo na umiza mambo mbaya. Umeniweza sweti toka nikose mambo mbaya.